This is the only MC in Kenya who went for a party with his father and came back with the mother. So today's conversation is very simple. Wewe ukipoa mechi, unajipinda ukiwa side gani?
So, I wanna introduce the baddest jam in town. Motif, Finya.
Nimejipinu kundiko ya maji to feel fit. Take it easy, atuzifika home bila kiss my miss. Kabla to doze, baby tujipinu, feel free. Tuko safe, I better tuzi mess.
Nimejipinu na chocolate.
Nimejipinu
strawberry.
Nimejipinu
na classic.
Nimejipinu
pia started.
Them class, utadhani ye ni kadi. Na venye ni kumesi, jipin vitu classic. Katu na kiss, minda kusari kwa parking. Mazo kijimes, mbele mbogi weni nances. Bose, juli the weekend, mbona kukwaki. Wachakula nare, lakini toka kwaki. Energy ya paki, story zake za mandi. Sunday to Sunday, lisare kuwa wake.
Bye. You know me ready when you're ready. Unadai good vibes, unajua mindo pedi. Napenda vitu bigi, ya TV too heavy heavy. Etu sezi bahatisha, wrap it up like a mami. Ebu ngoja kwanza, kabla to get bubbly jipin. Kiss kiss, strawberry to within. Ring ring, anytime utani miss. One call away, I promise nitafika by six.
Nimejipin, kundiko ya maji to feel fit. Take it easy, atuzifika home bila kiss my miss. Kabla to doze, baby to jipin, feel free. Tuko safe, I better tuzi mess.
Nimejipin, na chocolate.
Nimejipin,
strawberry.
Nimejipin,
na classic.
Magi, checky. No kijipin na kiss, no chacheza na thighs. Na kwanza ikiwa started, no mambu itakuwa vulai. Hata kama mejitepa idunge usikuwe mshai. Jumanzi mekuhata si upita diuse mehai. Mi hubunga started, no ni madena yo mechi. Yeah, hupenda sana kwanza hilo kwa na senti. Results za jana zinafanya kwela medi. Siwezi kudanganya bila kiss na kweka pending.
Kama unakuja beba kiss kama 30. Na ukifika kwa get, nishuke nkupige mate. Kwanini kesho kitoka lazmo ni hati. Na leo misi kwa maji hii. Kuno lazima ni kate, hot chocolate. Java karibia, tosi pake mate. Hapo taingia. Baby, jirani atasikia. Jukuna ile semu flani wepe kendo nasikia.
Nimejipinu kundiko ya maji to feel fit. Take it easy, atuzifika home bila kiss my miss. Kabla to doze, baby tujipinu, feel free. Tuko safe, I better tuzi mess.
Nimejipinu na chocolate.
Nimejipinu
strawberry.
Nimejipinu
na classic.
Nimejipinu
pia started.
Kuna kisa inani. Kuna ya lips, kuna ya forehead, kuna ya cheeks, alafu kuna ya kuva. Umepewa gani? Kutoka leo, mwanaume hana ndevu, anatumia ya strawberry.